Umgomo we-booster usuyatholakala ukuze amasosha akho omzimba athole amandla angeziwe ekulweni ne-COVID-19. Usukulungela ukuthola umjovo we-booster uma wagonywa ngomgomo we-Johnson & Johnson enyangeni ezingaphezulu kwezimbili ezedlule, noma uma wagonywa kabili ngomgomo we-Pfizer enyangeni eziyisithupha ezedlule. Phuthuma, ngoba uma usheshe wagonywa, uzosheshe uvikeleke. Uma unembuzo, shayela ku-0800 029 999.